Hei tīkaro ake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi māwātea ko kahi Stephen Stanley. He tō tara kua hina i te wānui a tāne te wānui o ngā tiawa. Kia matāra kia tūpato i ngā huarahi koi nei tā ngā prihimana. Kia ora. Maringi tonu ana ngā roi mata mō Joseph Hōhepa te pepeha Mason o ngā te pūkeko ngā tiawa. I hinga te koroua nei nā ngā māwiwitanga ki tōna tinana. Hei tā kaiwhakawa Lane Harvey mā pukamata, he kā kā taraha i o nā marae maha o mā tātua, te kai hāpai i te whakapono, te whakaruruhau o ngā hapū katoa o ngā tiawa, te pautakomana wā nō hoki o ngā tipūkeko. Hei ngā kōrero a Lane Harvey i hike mai ia i ngā kāwai rangatira ara ia te meihana koata ia heteraka merito, ngā rangatira o ngā tiawa i ngā tau tawhito. Hei ngā kōrero a Lane Harvey anō he maha ngā mahi i tutuki ia ia ara te awhi ki te whakatū i te rūnanga o ngā tiawa. Te noho hei mema ki ngā komiti o tira ngā mahi ki te whakatutuki i ngā whakataunga kreme a ngā tiawa arātū arātū. Hei te wenerei a te tekau karaka ka tangi te pere, ka karakia ki te marae o pūkeko, a ka heria ki te rua kō iwi i kā pūterangi ki reira nehuai. E te pautoko manawa o ngā te pūkeko, e te māngai whakaemi i a ngā tiawa, e te whatukura, haere, haere, haere atura. Waiho mā o uri hai whakatinana i ākoe, waiho mā o uri o umahi hai whakaara hai kawe. Haere atura ki te pūtahi nui arehua ki te pōutu ūtanga nui a pipiri, haere whakangaro atura. Kei te karanga ngā prihimana o te moana a toi o te waiariki kia matāra i ngā huarahi i tēnei rangi. Hau kerekere hiana te rohe e te tūā ua a kai te whakatūpato, kai te whakamatāra no hoki ngā prihimana i a tātou kia āta haere, kia haumaru te haere. Hei tā te rīpoata ngā prihimana ka ua ua tonu te kite i te huarahi, ka ngahoro ngā tahataha, ka reporepo e tahi wāhi o te huarahi nā reira kia haumaru te haere. Tui aki tēnei ki te tere o te haere ki nunga i te huarahi, hei tā te rīpoata anō ko pita te aki aki ki ngā taraiwa kia whai ki ngā tohu o te tere o te haere a me nā kai te karawhiu te ua me āta haere koi ai tuahia.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
He rau whero mō Aotearoa nā te whakapaukaha o tētahi kaiaka no whakatāne. I whakawhiwhia a Hayden Wild o whakatāne i te mētara rauwhero ki ngā taumā hekeheke o te ao i Tokyo. I te atanei i whakatāta ia kia eke panuku ia, nā waira i tsuki tēnei mā te mutu tuatoru i te tauwhāinga toru. Harikoa ana a Hayden Wild i tana whakawhitihanga i te rārangi whakamutunga, me te whakātua no i te whakāro nui ki tētahi mā te awhi i te toa o te tauwhāinga toru nei. Ka te ake rai ngā iwi, koi nei ngā kohinga kōrero me ngā kōrero, hākinakina mō te rohe o te waiariki, mō te moana a toi māwātea, ko kahi Stephen Stanley, kia ora.
Nā te maunga.